A Paul ne Silas sẽn deɛd pʋʋsg zĩigẽ. Bipug la yembre sẽn yaa kĩkir bãga. Zoe n sɩga bãmba n yeele. Yaa wẽnnaam tẽn-tũndba tɩ b wa na n wilg tõnd fãagr sore. Rɛɛgɩba la yẽ maana woto ne rasem wʋsg pʋga la a Paul yama yeelame. T'a Paul wẽnname n yeela ne Zeezi yʋʋre bɩ zĩna yi la a bas-biiga la zĩna yiime. La a nebã sẽn mik tɩ pa na n leb n paam ligdi b yõka a Paul ne Silas n ta n kẽng bʋ-kaoodbã nengẽ tɩ bʋ-kaoodbã n yɛɛlba nin-kãensã waa kaane n na n dãm tẽngã la b gom goamã tõnd sẽn pa tõe n deege la bʋ-kaoodbã yõga a Paul rãmba n pãbe n sẽbe n kẽes bɩ-bees roogẽ la sẽn wa n ta yʋʋn sʋk wakate a Paul ne Silas rag n waoogda wẽnnaam n yiin ne n pẽgd wẽnnaam la roogã wa n digimdame tɩ kuilimsã pagse tɩ bãensã baase la bɩ-bees roog naabã sẽn yiki a rɩka a sʋʋga na n koa menga la a Paul yeelame ra maanf me n wẽng ye tɩ tõnd fãa beeka la a yeela a Paul yaa mam na n maana n wãna n paam fãare t'a Paul yeela bɩ tẽn zu soaba a Zeezi Kirist la foo ne yi dãmba na paam fãagre la a tall la a Paul dãmba n kuli n tɩg n pegs b noda la a kob rɩɩbo tɩ b rɩ la a Paul ne Silas kell n lisa bɩ-bees roog naabã ne a yirã rãmba la beoog sẽn vẽege bʋ-kaoodbã tʋmã nebã tɩ b wa yeel bɩ-bees roog naabã t'a a basa Paul dãmba la a Paul ne Silas yeelame lebge n tɩ yɛɛlba tɩ bãmba pa kao tõnd buude n kẽes tõnd bɩ-bees roogẽ bɩ bãmb mensã waa n wa n bas tõndo la bʋ-kaoodbã waame n wa n bõos a Paul ne Silas n kos b sugri la basb tɩ b looge